Hivi unamjua Vido Boy wewe? Baba JJ.
Zombie?
It's the kids,
baby. Sexy diva. Divona. Asa we shoga wangu wa siku zote. Tunabebana, tunashibana kwa raha zote. Lakondola kwangu, ndugu wangu miaka yote. Sando wende ukakope, marejesho tulipe. What? Vabia tuvia. Vabia tuvia. Huyo sponsor simtaki my darling. Mze wa kupaka na kunywa vya sali. Yuzi limuona nkapita nkamnyali. Leo kantumia kadi kanunulia gari.
Download kupitia vidoboy.com kupata nyimbo mpya.